In time we get older, in time we get mellow, I never once ever changed my mind about the things I wanted in my life. I've been through changes like anyone else. My heart's been broken, put on a shelf. Shines in, a wounded heart will heal in time. Broken hearts will mend again. God always answers one's prayers. No matter how hard we fall, I love my children more than in life, but time's moving on, soon they lead separate lives, wanting no heartache, only seeking love, and if it's God's will of teaching lessons in life. Ndiyabulela uba ixesha linayo into yokuthoba intliziyo ezikhukileyo. Ewe, ndim endifanele uyazi loo nto. Ndalahlekelwa ngumntanam endandimthanda kakhulu. Kodwa ixesha layithoba intliziyo yam, wandipha abanye abantwana. Ndiyavuya uba ndiphile ndaze ndabona isizukulwane sesibini. Ewe, ndiyabulela. Exesheni ixesha liyazithoba intliziyo ezidabukileyo. Ewe, ndiyabathanda abantwana bam.